Listen.
Yeah.
Iverson Stone Stars. With Shaq's List.
BM Webus.
Coming with a new track.
House of Music.
Okay, everything's going straight every day. Too late. Dipping vegetarian beef, find a space, poke cake, slice cake. Going down with our break before we make. God bless. Show these all back in the head, now check it now. Pig about. Pandy Flan, they ask me how look I be now. Bow wow. Set okay, young got it now. Slow bitch. Go down. Nose up, hat down. Show beats, it's all now. Your chick, she's mine now. I'm addicted, now me don't know you how. Flow Zico, fix the top for Uti, na dada's out. Love is wicked, but you what I'm fine now. My pins are bongo weekend, and where are you right? Now, Sirudi Rivers, he me hip hop your black, Daniel V-Class, Tembia na Rebox is back. Nampenda diva and she really dropping out. Lazarus manipa fever, mini viva bila rust. Situacha kufoka na pangusa na chokota wanagopa. Microphone doctor, macho kwenye pesa, macho kwenye pesa, Nimechoka, choka.
Nazijua hustle, sizijui bata. Shazi nyaka na juwa ntapata na chotaka. Sijatoi macho, vino vikikatwa. Kipakato dada zenu juwa mesha naso. Sikia, ongela msisi ludivest. Mtafutaji na tafuta nipunguza stress. Njoo pigwe tai chi, kesho nipe kesi. Ukijalibu tu kupima na kuchapa cash. Na chemisho bongo nisilale njaa. Mokozi suntoe roo nongeze chapa. Weto na bani ya mchongo li nisiwe star. Shit, marafiki wanafiki wameka ebu wajuze. Ili mishemisha zisipuzo wafunze. Ili maskani kwao wakuzwe watunze. Baba na mama, babu na mimi again. Baba na mama, babu na mimi again.
Situacha kufoka na pangusa na chokota wanagopa. Microphone doctor, macho kwenye pesa. Macho kwenye pesa. Nimechoka, choka.
Macho kwenye pesa.
Wanagopa.
Microphone doctor,
macho kwenye pesa. Nimechoka, choka.
Macho kwenye pesa.
Listen,
Macho kwenye pesa.
House of Music.